co już mukuzi igere kubiwa iwawe urahoneza mutima Yesu yumenya ko muri hafi ahari wanyemerera nasatukaga ira ahari wanyemerera nasatukaga ira iumenyo usabye kumazi wari kumusaba ingingo muzongere kugira inyota uko wahuye n'umukiza yewe Yerusalemu dore wagenderewe yewe Yerusalemu dore wagenderewe Wibagiwe y'amasezerano ukangukire kwegera intebe y'urukundo rwinshi vino y'esakurure umenye kwagukunda Sakurure menye menye kwakunda Hove Hove mutima wewe urangamire Kriste wenyine
Nawe ko nacho na
susha umiri maya
gumba uba
bibyo ba sigashe uza juha nikisa Kazusha umirima yabantu umbahu ibyo basigaje uzajuhaswa n'ibyiza
nibakumera
kumeza y'ubukiza dore so
Yeah. vajani wiheresho nurusaku wibiri hanze nikuvajani wibagiro icho nasezeranye nawe kontacho kakwe Kazuja.